qaybooshal duban ee qudaarta la ka gado suuqyada magaalada ayaa weliba maalmoogeen ka dambeeyey lagu dareemahayo hoosan dhow ee dambiliiran, taas oo cabashiyo ku muujiyeen ganacsatada gadaasha qudaarta maadaama faa'iido ku helayaan waqtiyadii ee qaali ah ee qudaarta, balse hadda aanan ka jarna wal faa'iide waana iyo ka darayaan beesa dheeri ah maadaama nisbiyana qiimoogii la ka gaday. Hana ku mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Baydhabo iyo weliba ku hadalena walyaabosheen hoosan dhow ee qiimo qudaarta iyo aqabado iyo ka gaban
sheegayga horeysada haya xaaladda suuqa qudaarta isbeddel sheesii sheeyay si maalmoogii hore birooyinkii hore si shadeeyay soo alxamdulillah suuqa hadduu roogno way baa qudaarta Baydhabo eedan faylata hadda qiimishe waayo hoos u dhaca jara waagii hore birooyinkii hore may hayay xilo roobkana isku socod wadooyinkii hirinaayeen oo injarna meel baabuur ha maraasa iyo beero ay qudaartii la ka awuri oo hangona marka alxamdulillaah hadda qudaartii beero haneen gooti beeragii oo beero shay tacabsho oraan dadka ku yaraay laakiin hadda may buwaa in diiradan saarano beero shay tacabada haya qudaar badan ku kooyay hayto runtii qudaaro kashal dulo sida cagaarku camal ansalaatada yaanyada basala barbarooniga kaarood kale ayuu nooc qudaar waliba la isticmaalo walaan ku hayn hadda baradhada Ethiopia ninka qoys ma wala kala weyn bahasa deegaanka koonfur galbeed
yaanyadan ee baamiyugun ee ansalaatadan ee aan barbarooniga ee basbaasku ma ee karootadan ee aan kabsarka gadaan waan mayl raay markoo gaalana gadaan markoo ragaysana gadaan markii hore maragii imidii oo iya bahalun shileedii bille gadaay $10 konton kun shilin Soomaali le gadaay haddii laakiin toban le gadaay ma hoosin jibiyeen baadiyadunna ka batay hamarna way ku sheenahay baar dheerna way ku sheenahay lantada oo malee jid kali kididiyay qudaartii wala dhareeriyay re soo gasaasa wala seeda mayla raayis meel kastan ka arantii meel kastii ku sheenay soo gan mayla raayis dadna filim roog walintona magada maaya
soo dhaca qudaartu inii aarin ajiro qaranka marka duu yimaado qudaarta hoos u dhac u maynay naxmad haday maato qaranka duu yimaado hoos u dhac uu ku maanaa maana baydow kaliya qaranka iska jiro maana problem hadii maade maaya qudaarta haddu waxay noogu yimaadaan gobolada noogu yimaadaan kale ganacsiga in la taabgeliyo la taabgeliyo maana wax kale bedelad kale u baahan
markii iyo hawada go'aan qayboshal duban ee qudaarta ayaa waliba isbeddelka ku yeeyay qiimogii hore ee la kaga dajare taasoo faa'iidaanka jirta dadka danyarta oo marsho horan aboodna in iyo gadaan qudaarta.